abwaanadiinni waan diray raabkana nin kugu diray iyo big moha dunida yimi big moha ariga qaba aabbihii wasaqa kule nin raga uma fiicna shalay sida hablaha u hadlaya anigoo kule baa ku tusaya nin raga uma fiicna baayay
marku cabirna caska ismooda halista waa ka dhiga meeka ku qada farka waan ku raaxayste geli muudka haysdaalin niga hana ila murmin waxanaa biisi o jiis not is adogaga mar horra ka dhiga nigi layse ka dhiga nigi layse marku cabirna caska ismooda halista waa ka dhiga meeka ku qada farka waan ku raaxayste geli muudka daalin niga hana ila murmin waxana busy oh jeez not easy adogaga mar horra ka dhiga nigi layse say why ka dhiga nigi layse isku fela hatta hupa dhiga dhulka amarkiga dhunta haddi kala jugta udo hata qabta ana dhiga jarta dhedhamiya jabka magaciga dhasta bimoha erka wilka hesti rabba kafogada holaca sadi kala debba sada kala gotta sasimeya horbar wa ila kumar baxanaayo otter oo ah danger shanka jaga xirjar oo jiina kahar wiyaldaan wa khatar ciyal xamar gangan wada kwada baadar wafikida daxdax ku dhufta bulbul halista lama doonto lama raasado libaax lama kacsado lama taabto raga lama sheeg sheego lama xanto rufiyaal lama daayo lama jilco anaa ku tusaa cashirkayga dhegayso hadheen asadkee derbiga qabso sidii tartiib kambalalka taabso haddii kale oy meeshada seexo bigmoho cirka wiilka heesti rabba ka fogaada holaca hadi kala debba hadi kala gudba masimeyo horbar wacila ku mar baxnaayo codtar oo ah danger shanka jaada xirjar u jiina kahar marku cabirna caska ismooda halista waa ka dhiga meeka ku qada farka waan ku raaxayste geli muudka haysdaalin niga hana ila murmin waxanaa busy oh jeez not easy adogaga mar horra ka dhiga nigi layse say why ka dhiga nigi layse marku cabirna caska ismooda halista waa ka dhiga meeka ku qada farka waan ku raaxayste geli muudka daalin niga hana ila murmin waxanaa busy oh jeez not easy adogaga mar horra ka dhiga nigi layse say why ka dhiga nigi layse yaa ku soo siray bacdan kugu xiray yaa ku waalay mishinka kugu dhigay haba noo sheegay waxa saan ku galay yaa ku soo diray hooy ku soo khadashay ibaha wagu dhigay wagu dhigay say why kirbaashka xalaal waa ya xanuun waay hadda iga qabso ama dhuumo maxa ku harakan hadda la imow dadka u dacbo una sheeg sheeg jabi maagtashi sheekadaas maa keentay cunugtaan noocaas may noqotay cadiyay u jabtay way sii fakatay qolka isku xirtay leefe furatay way cawaaday way xiratay sheegtay washalaysay korbay hoysay biyaha meedka ayada ma dayso annaka ma qabto wagu qoslaa saana u fadhiya
Every day, I'm gonna be like, don't die.
guriya cagti malabka maxaa ka xiran nuuta wasiidaysa maxaa kana beesa adlaga mana buuxiya dadu waa bee waxaa tahay beenlee waxaadan isdow riya daadiiloo maana ogolasaan ogol shacabka oo ka dhiga
islaam dinimay noqotee layaabaay shakadaas may keento wareer waan